Fuzzle.
Nakundanye nabo banyigishije isomo nabanagana bigihe gito nyuma bakanera indobo
ikitwa urukundo bye bye nashyizeho akadomo ubu ndi no swing no wedding ni munyitwara wo mwikomo ndi mbohe y'amateka y'urukundo rwuzuye urugomo
buri mukobwa twakundanye yarampemukiye urukundo rwanjye namuhaye ndarwicuza I will not get married Chocolate.